Mfawa nsage, I'm a fighter. Batoro music, singa rap prophet. Natafta visa, nilipe Bill Skis gate. Niwe Baresa ama niwe Bill Gates. Nuni umoke kimaisha celebrate. Kwenye mabas niwe na giza grace. So dear Lord na chotaka uni bless. Nilipotoka wanangu wana dili. Nandiyo mana umepotoka kimadili. Walidanganya yeti situ diajiri. Kuna kipindi mani yangu iliumba. Nende kwa babu niende kupiga ndumba. Yote sababu nataka gari na nyumba. Nipate jina maarufu kaka numba. Na sijapata bado mina unga unga. Na mwaga jasho ilindo nipate unga. Tena sichoki kurekodi na kutunga. Uno mziki mwisho ulete mafumba. Napiga goti kwa Mungu Baba. Mana riziki mafungu saba. Mochonde chonde na utapata. Subiri lako endalikaja. Nimesha piga hodadi kwa waganga. Wakani chiti na miti shamba. Mochonde chonde na utapata. Subiri lako endalikaja. But of course I'm a fighter. Fighter, fighter. Nimezaliwa kuwa fighter. Fighter, oh fighter. But of course I'm a fighter. Fighter, oh fighter. Nimezaliwa kuwa fighter. Fighter, oh fighter.
Hakuna netambua yale momivu na hisi. Deli kungangana heje kwa rahisi. 247 niko busy, I wanna make a life. Na ndomana niko EV. Na ukiongola shule nili drop out. All I know ni hustle ndo ni live right. I'm a fighter viking, says he lose fight. Takata sana simu mana got a new side. I keep it real, I'm the real damage. Akari goni pay bills. Yeto ni you enjoy ni pay meals. Kama ya kija maradhi nilipia pills. Nikamechoka kutembea naifanya ni pay wheels. Labda ni maji naweza kata sisi kata tamaa. Najitahidi kila leo siwe kama jana. Tazidi fanya paka kifo. Ni nani kasi mima kuleta mabadiliko. Mindoguzo family metegemea. Mawazo kila siku mashida menilemea. Mama tia dua sana usichoke kuniombea. Na kikisha tama heta wakosi cha kuongea. Na ukiongola shule nili drop out. All I know ni hustle ndo ni live right. I'm a fighter viking, says he lose fight. Takata sana simu mana got a new side.
Kuna kipindi mani yangu iliumba. Nende kwa babu niende kupiga numba. Yote sababu nataka gari na nyumba. Nipate jina maarufu kaka numba. Na sijapata bado mina unga unga. Na mwaga jasho ilindo nipate unga. Tena sichoki kurekodi na kutunga. Uno mziki mwisho ulete mavumba. Napiga goti kwa Mungu Baba. Mana riziki mafungu saba. Mochonde chonde na utapata. Subiri lako endalikaja. Nimesha piga hodadi kwa waganga. Wakanishiti na miti shamba. Mochonde chonde na utapata. Subiri lako endalikaja. But of course I'm a fighter. Fighter, fighter. Nimezaliwa kuwa fighter. Fighter, oh fighter. But of course I'm a fighter. Fighter, oh fighter. Nimezaliwa kuwa fighter. Fighter, oh fighter.